This is a Vuma 103 podcast. Fisonala on Vuma 103 Drive.
Namhlanje ke sikhulume ngendaba ye market. Uma siqala ama business ethu sikaka kakhulukazi into ebaluleke kakhulu ukuthi njengoba phela usona le business idea ukususa usuthi ke usukumisa i business lakho mhlawumbe usu register nokuregister. Indaba isekutheni isombululo sini oza naso ebantwini ozoba business banga ama client akho. Yona isasithi ke i market le. So ke bazi labo bantu nje okoqala ukuthi ibona bapha abantu ke aba i market yakho noma kuyibona bazoza bezothenga kuwena i target market. Bese uqondanisa ke la leyo nto ke oyiphethe ukuthi ke ihambisana kanjani nabo. So ke ngaleyo ndlela ke kubalekile ukuthi ke kube khona ulwazi esiqoshayo lokuthuthukisa nendlela mhlawumbe esisondela ngayo kubona. Yilapho ke kuqhamuka khona lo hlangothi oluthi ke anda ke imarket leyo sesazi bakuphi nendawo hloboluni. Kukhona ke lento esefanishinze wena soma business ke sibiza ngokuthi ke imarket research. Kwi market research sike sifuna ukutholana. Sisike sifuna ukuhlonza ukuthi ngakube lokhu engikuphethe uma ngabe ngikudlulisa kubantu kuyikona yini abakudingayo, kuyikona yini abazothi ke bakwazi ukuthi bakujabulele ukuthi bakuthenge. Ngiphethe iproduct noma ngabe yiservice ezokwazi ukuthi ifinyeleleke noma isize abantu futhi basizakale ngayo, ngoba ngizozithola sengiqashe namabhilidi, ngithi ngenza ama office, ngithi ngenza izikhungo zokusebenzela. Uthola ukuthi sengosala egcineni sengiyidengwane kungakapheli nonyaka lo, ngoba lokho engikwenzayo ngishaya eceleni. Umbuzo ke ube khona ukuthi ke ngenza kanjani uma ngabe ngenza imarket research. Sizothi nje mhlawumbe usukuka phezulu okuningi ke siya sikuthola njalo uma bese sihlangene kuma workshop esayisibe nawo. Okokuqala esayisikubheka kokuthi hloboloni lwe research ofuna ukulwenza. Kunezinhloba ezimbalwa ke kwi research, kukhona mhlawumbe esingayithatha ukuthi i research esoke ukuthi primary bese bakhona i secondary. Ngisoxela kakhulu azi ku primary lapho khona sisebenzisa khona lokho esingakwazi ukufinyelela khona. Kungaba nje kwesinye isikhathi izinto ezinjengokuthi mhlawumbe kunabantu othola ukuthi uyaxoxisana nabo word of mouth, uqala uyibuke lento nikhulume lento oza nayo. Kungaba mhlawumbe isigaba lapho khona kube ukuthi no into le kwa wena experience ayo nomndeni wakho experience ayo into o observeile la observation. So yenye style leso sokuthi noma i method esisebenzisayo eqokeleleni ulwazi lokuthi sikwazi ukufinyelela kuma client ethu ngendlela efanelekile. Kokunye mhlawumbe ke kukhona mhlawumbe noma ama interviews lapho khona sike sahlala sabuza ama client ukuthi ke singenza kanjani ukuze sifinyelele phambili. Kuningana kodwa lokho kumusuqoqa konke lolo lwazi luthi likusiza wena ekutheni ke ukwazi ukufinyelela kubantu bakho ngendlela efanelekile. So i-market research ibaluleke kakhulu. Ngafisa ukuthi ke usondele 0837173343.
Fisonala on Vuma 103 Drive. This is a Vuma 103 podcast.